mlandi waza choku kustahili. Ninaona haki kustahili. Wema wako umezidi matendo mema ya kwangu. Umezidisha nilivyo stahili. Umezidisha niliomba. Kitoka chandani yangu ni sifa zako Baba. Hey, yeah.
Nimejaribu maneno hayatoshi.
Hayatoshi, hayatoshi.
Ulio yatenda shuhuda ni nyingi. Baba umetimiza ahadi zako kwangu. Nimekuwa viwete umevipa miku.
Nothing I can say, say.
Nothing I can say.
Oh.
Nothing I can give.
Hallelujah.
Nothing can compare to your goodness, to your greatness.
All I can say, Baba, oh, oh, is to say hallelujah. Sana. Baba, you're so big, bigger than my thought. Wanishangaza kila leo, oh Baba, Baba. Kila ni waza choku kustahili. Ninaona haki kustahili.
Oh, oh, oh.
Wema wako mezidi, matendo mema ya